turashima Imana kubwaya kubw'uyu mwanya duhawe wo kuvugana namwe ku birebana n'uyu muryango witwa BCC cyangwa se Bible Communication Center. Mu Kinyarwanda ubwo navuga ko ari ikigo cyangwa se center cyangwa umuryango uharanira ubusabane wa mugani muri Bibiliya cyangwa se iranamakuru nk'uko Bibiliya ibisaba. BCC, Bible Communication Center cyangwa se Centre de Communication Biblique. Rero uyu muryango wabereyeho gukemura ibibazo bitanu. Buriya nta kiberaho nta mpamvu cyangwa se wabereyeho kugira ngo ushobore gusubiza ibibazo bitanu cyangwa se ibintu bitanu cyangwa se ubukene bwagaragaye mu itorero ry'Imana. Ikintu cya mbere cyagaragaye cyangwa se mu bushakashatsi twakoze, hagaragaye ko itorero ry'Imana habuzemo ubuzima bweguriwe Imana cyangwa se consecration. Iri jambo consecration cyangwa se ubuzima bweguriwe Imana ni ubukene, ni ikintu gikenewe cyane kandi kibuze mu nzu y'Imana. Ese ubundi kwegurira Imana ni iki? Bibiliya igaragaza ko Yesu yaravuze ngo umuntu wese wa mugani ukunda ubuzima bwe muri iyi si azabutakaza kubw'ubugingo buhoraho. Ndetse Bibiliya inagaragaza ko yaje kwitamba, yaje kwitanga, yaje kumaramaza, yaje kumesa kamwe kugira ngo twebwe tubeho. Rero ikigaragara cyangwa se cyagaragaraga icyo gihe cyatumye uwo muryango ubaho ni uko hagaragaye ko abakristo cyangwa se abitiriwe Kristo batashaka, batakiriye uwo mutima wo kwiyegurira Imana cyangwa se ubwo bushake bwo kudakomeza kubaho ku bwabo babereho Kristo wabapfiriye akanababambira. Rero icyo kintu cya consecration, icyo kintu cyo kwiyegurira Imana, icyo kintu cyo kwiha Uwiteka, icyo kintu cyo kuba imari y'Imana bwite, ikintu cyo kuba wa mugani umutungo bwite w'Imana, ikintu cyo kuba wa mugani intumbi ku bwacu, ariko Kristo akaba ariwe ugaragara kuri twebwe, muri twebwe, icyo kintu rwose cyangwa se uwo mutima cyangwa se iyo nzira cyangwa iyo mibereho irabuze cyane, cyangwa reka mvuge yarivuze cyane, kuko icyo gihe twatekereje gushinga uwo muryango nicyo cyari kiduraje inshinga. Ni amaso yacu yabonye ko itorero ry'Imana rifite abantu abayoboke babizera cyangwa se wa mugani babafana cyangwa se baba members b'abanyamuryango, ariko mu by'ukuri idafite abantu biyeguriye Kristo, bapfiriye Kristo, abantu reka mvuge gutyo bamaramaje kuri Kristo, abantu barebwaho bakabona Kristo bo batagaragara, abantu babaye reka mvugire ijambo babaye intumbi ku bwabo Kristo akagaragara, kandi icyo kigaragara mu buryo bwinshi, ukabona ari imyitwarire yabo, ari ukwitaba amateraniro, ari uburyo bitanga umurimo w'Imana, ari imyifatire yabo ya buri munsi, igaragaza neza ko hari ikibazo cyo kuba batariyeguriye Imana cyangwa se batari consecrated, batararundukiye mu Mana, batarapfuye ku bwabo, mbese atari Kristo ugaragara muri bo aribo bagaragara. Natanga n'izindi ngero nyinshi cyane zigaragaza ubwo bukene. Nyamara isi iratwigisha ko nta muntu n'umwe wagize icyo ageraho, nta muntu n'umwe wagize icyo asohoza mu buzima atitambye, atitanze, atiyeguriye icyo kintu ashaka kugeraho, atakitangiye burundu wa mugani reka mvuge gutyo, atagitangiye amaraso, atakimeneye amaraso. Iryo jambo rero, icyo kintu cyo kubura consecration, kandi isi tugaragariza ko yewe n'abakinnyi b'umupira iyo abyitangiye babita ko ari professional, nyari magambo abereyeho icyo kintu cy'umupira akakizindukiraho akakibamo akakiberaho akakizinduka akaba ariyo partner wese atitangiriye akitangira icyo kintu rero tumaze kubona ubwo bukene bwa lack of consecration kubura kwiyegura Imana manque ya consecration kandi tumaze kureba uburyo hanze ahangaha n'ubuzima busanzwe tutaranakizwa twabonaga uburyo abantu yegura Imana ukumva amakuru nk'umuntu w'umukinnyi w'umupira amara iminsi ijana ategera umufasha we kubera iki aritegura kuzakora umupira cyangwa se kuzakina umupira neza ukabona uriya mukobwa baramwita ko ari maneke ukabona ntarya ntafata umubiri ngo arabikora kuko ashaka kuzahora abika linye ye atembere natanga n'igindi ngero nyinshi n'abantu bashoboye kuba bagigena amano yabo cyangwa ingingo zabo kuko bashaka kuba bagaragara gutya bashaka kubwiza ugasanga rero abantu bitangira icyabo bitangira ibyabo abantu bitangira icyo bakunda abantu wa mugani bamena amaraso yabo ku kintu biyemeje rero wareba ugasanga mu barokore cyangwa se mu nzu y'Imana aho ni igitangaza abantu baraho ubona batarimo batarundukiyemo batitangiye batavunikiyemo ukabona baraho gutyo rero icyo kintu cya consecration ni ikintu twabonye kibuze mu nzu y'Imana biraturya twumva itorero ry'Imana rigomba kongera guhagurutsa abantu atari abantu gusa b'abayoboke atari abantu gusa bashyushye umutwe atari abantu gusa wa mugani b'abafana atari abantu gusa bakurikira umurongo atari abantu bari mu kigare ari abantu bavuga nka Pawulo ngo si nkita ku buzima bwanjye nk'aho ari ubw'agaciro icyo maramaje icyo mbereho ni ukumaramaza umurimo Kristo yashinze urumva ko uwo mugabo akakomeza akavuga ati njyewe Pawulo narabambanywe na Kristo kandi sinimba ndiho sindiho sindi ukiriho ni Kristo uriho muri njyewe iyo niyo consecration agakomeza akavuga ngo nimba hari icyo nirata umusaraba wambambye ku bw'isi ubamba n'isi ku bwanjye n'ibindi bigaragara Yesu nawe yaravuze ngo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe gasigara konyine ariko iyo gapfuye gahinduka imbuto nyinshi zigwiriye rero icyo kindi cya consecration cyo kwiyegurira Imana cyo kurundukira mu Mana cyo gupfa ku bwacu tukareka Imana ikagaragara ikintu cyo kuba uwa Kristo koko bavuga ngo bwani bari naba Kristo mu yandi magambo umurebye abona Kristo muri we rero iwo niyo mutwaro w'ibanze icyo nicyo kintu cyaturaje inshinga icyo nicyo twashatse gukemura mu bwoko bw'Imana icyo nicyo twazindukiye uwo niyo mutwaro watumye Bible Communication Center ibaho cyangwa se nicyo BCC yaje gukemura rero BCC iwo niyo mutwaro wa mbere umutwaro wa kabiri twasanze mu nzu y'Imana yaba ari umubiri wa Kristo yaba ari mu itorero runaka hari ukudahana amakuru cyangwa se amakuru atomoye kudatunganya amakuru kudahererekanya amakuru hagati y'abagize izo ngingo kandi ugasanga birahombesha byinshi cyane kubera kudahana amakuru kudatunganya amakuru wa mugani kandi ubundi Bibiliya ni iki tuvuga ko ubutumwa bwiza babyita inkuru nziza kandi inkuru nziza iratunganywa kugira ngo ihana niyo mpamvu ikintu cyihererana amakuru cya communication cya information kiri important urubona nko mu rusengero runaka to runaka ry'ahantu ukabona umukristo umuririmbyi cyangwa se department y'abaririmbyi cyangwa commission y'abaririmbyi barakora ibyabo batitaye ku byo abanyamasengesho bakora n'abana bo abanyamasengesho barakora ibyabo badahana amakuru ikiza kuvamo ni iki murabizi ko kanseri si ikindi kanseri ni iki ni urugingo ni selile na ni urugingo cyangwa se ni ubuzima bwabayeho budavugana budahana makuru bwi develop bwabo budakomunika n'abandi n'icyo kintu cya manque ya communication kudahana makuru kudatanga makuru nyayo kudatunganya makuru kutayaherekerana ubikwiriye bituma abantu bakora muri disorder abantu bakora bimwe bagongana ndetse bakana bakanino kujya ku rugamba mudafite communication uyarasa n'uyakarasa mukageraho ndetse murasana hagati yayo cyo kindi rero cya information cyo kudatunganya amakuru cyo kudatara amakuru cyo kudahana amakuru cyo kutexchanging amakuru cyo kubizana ingaruka ikomeye cyane bituma abantu bakora bimwe hose ukabona ahanga hari igiterane iyi komisiyo irakora iki ingira kuri iki kandi mukabona bari abakora ibi bakora icyarimwe igihe kimwe bikagonganisha icyo kintu rero nacyo yari ikibazo cya kabiri cyaturaze inshinga cyatusunikiye gutekereza umurimo Bible communication kuko communication cyangwa se information exchange ni ikintu cyangombwa cyane mu buzima bw'urugingo kuko urugingo umubiri wacu dufite ingingo hagati yazo zikeneye guhana amakuru niko nitoro naryo uko ribayeho nazo zigizwe n'ingingo kandi izo ngingo zidahanya amakuru birapfa yaba ari torero hagati ubwayo yaba ari torero hagati y'amatorero yaba mu biro wa Kristo mu rusange iki kintu cyose cya information cya exchange information cyo guherana amakuru kirabuze cyane cyangwa cyari kibuze cyane ndaza kubabaza nimba n'ubukiro kuri iyo nayo ni ikibazo cya kabiri cyaturaje inshinga cyaturiye ku mutima cyamotivetinze iki kintu bibiri yavuga gutya ngo iyo impande ivuze trumpet ikavuga ijwi ridatomoye cyangwa ridasobanutse ni gute abantu bakwitegura kujya ku rugamba yandi magambo if you wish information itari well established itari well done cyangwa itari well edited ikigaragara nuko nta buryo mwabumiriza nta buryo abantu bajya ku rugamba nta buryo abantu bakora umurimo kereka babwiwe inkuru itunganywe kandi inkuru ikwiriye mu gihe nyacyo so information is very important impamvu biteye isoni kumva abantu basa n'abakora mu kavuyo nuko nta management nta exchange ya information ikwiriye kandi yafasha hagati yawe icyo ni ikibazo cya kabiri cyatumye uyu muryango BCC ibaho kandi tubereho kugira ngo turebe ko twakemura iki kibazo kuko twafasha ko itorero ari abagize itorero ry'ahantu hagati yabo bahana amakuru baherekerana amakuru buri muntu atabanya mugendaho buri muntu adakora ibye nk'ukarwake gutyo ariko bafite mind y'umubiri kuko turi umubiri kandi umubiri ingingo zidahana amakuru wa mugani ziba zabaye kanseri ziba zabaye izarwaye n'umubiri ubwayo muri rusange cyangwa se umuntu muzima ntiyabaho kuko kubaho ni uguhana amakuru kandi amakuru akwiriye ku buryo bituma ubwonko bubwira ukuboko ngaho ugira utya hanyuma ukuboko nako kwagira gutyo ubwonko bukabwira aha ngaha bakabwira aha maguru ugenda akanwa funguka bityo bikagira icyo bimara cya gatatu ubukene bwa gatatu bwatumye BCC biba cyangwa se icyo bereho ni uko twaje gusanga mu nzu y'Imana cyangwa se abayoboke cyangwa abantu b'Imana ntibatozwa ntibategurwa nk'ingabo kandi bakaba bari aho gusa ari abayoboke kandi batatozwe gukora imirimo mu nzu y'Imana consequence bigatuma wa mugani umushumba cyangwa se umukozi w'Imana akora byose icyarimwe ngaho ari ahangaha ngaho ari mu gucuranga ngaho ari mu kuvuga ubutumwa ngaho ari mu kwigisha ngaho ari mu nyamasengesho ngaho ari aha rero kuba umuntu yaba hose bituma nyuma wa mugani yajya kuruha akaruha kuko ntiyaba hose icyarimwe ntiyakora byose akeneye abantu ashinga imirimo bakayikora nawe agakora indi ikwiriye. Rero kuba abakristo badatozwa, batigishwa, kwigishwa uburezi, uburezi bwa gikristo, twasanze rwose itorero ryacu cyangwa se amatorero muri rusange, abantu nta makuru, nta gutozwa, nta kwiga, nta kuba bigishwa, ni abayoboke pe, ni abafana, ni abamwogeza, ni abashyushya rugamba, ariko mu by'ukuri ntabwo batojwe, ntabwo bigishijwe. Kandi mwibuke ko itegeko rikuru Yesu yavuze ni mugende mureme, mukore, muhindure abantu bose abigishwa. Aranakomeza ngo mubigishe, mubatize, mubigishe. So kutiga rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuba taba mwigishwa. Kandi ugasanga abantu barabwirizwa ku cyumweru, bagaterana, umushumba agafungura Bibiliya, agatanga ikibwirizwa, agashyushya urugamba, abantu bagashyuha, ariko by the end ntabwo wahindurwa, ntiwanarerwa n'ibibwirizwa byo ku cyumweru. Kuko uyu munsi pastori atumira umushyitsi, uyu mushyitsi akaza akabwiriza ku rukundo, ku kwihana, akavuga akamaro ko kwihana, akavuga icyaha n'ingaruka zacyo. Hanyuma wa muntu amaze kujanjagurika, yiteguye kwihana, yiteguye kuva mu byaha, yiteguye gukomera, ejo ku cyumweru kindi bagatumira undi muvugabutumwa, akaza avuga ubuntu, akavuga urukundo rw'Imana, akavuga ibyiza by'Imana, akavuga urukundo rw'Imana ku munyabyaha, akavuga rwa muntu akaba hagati. Ejo ku cyumweru wamubwiye kwihana, ku cyumweru kindi wamubwiye kutihana, wa mugani kwakira urukundo rw'Imana. Rero nta buryo umuntu yakura ku cyumweru, akeneye iruhande rw'ibibwirizwa bya buri munsi bimwubaka, akeneye kwicara akigishwa, agatozwa, akabwirwa icyo bamutezeho n'uko yakwifata, ariyo twita discipleship cyangwa se disipula, kwigishwa, gutozwa, mbese guhabwa ABCD. Aho rero twasanze ari ngombwa gutegura curriculum yoroshye cyangwa se inyigisho zashyirwa mu bikorwa, reka mvuge gutya, practical and simple. Ziri practical ni ukuvuga ngo zashyirwa mu bikorwa, umuntu akavuga amasengesho ni iki, kuki dusenga, dusenga dute, practical and simple. Urugero, Bibiliya ni iki, kuki tugomba kuyitekerezaho, tubikora dute, mbese simple, atari ibintu bikomeye cyane umukecuru w'imyaka 80 yakwiga n'umusore w'imyaka 14 yakwiga, bakicara mu ishuri rimwe bagatozwa. Kuko nabo ni amaboko, nizo ngabo, nizo mbaraga za church. Kuba church idafite abantu batojwe, abigishwa, usanga nyine ari imbaga nyamwinshi gutyo, bazi kuri baterana ariko ntacyo bamara. Niyo mpamvu usanga intambara, bamwe baremera gutanga, abandi bashaka gutanga, abandi baregera, abandi basenga ntibashaka gusenga, abandi gutyo. Ariko iyo batojwe, bakaba abantu batojwe, batabwirijwe gusa ngo bashishwe, ariko bagatozwa, bakigishwa, training, bakaba discipline, bakaba taught, bakaba kigishwa, bavamo ingabo. Bituma n'umushumba nawe amenya aho yabashyira, akohereza uyu hariya, akohereza uhuriya hariya, akabashyira mu mirimo, bagakora umurimo w'Imana neza, bazi icyo gukora kandi bagikorana umwete n'ishyaka, kuko bazi impamvu bagikora, bazi n'uko bagikora, kuko batojwe kugikora. Rero niyo icyo nacyo bwari ubukene twabonye mu nzu y'Imana. Abantu pastor araza afite doctorat muri theology cyangwa se na yarize iyobokamana, akavuga ibintu, akavuga Korenti isaha yose, akaza kuvuga Abagalatiya isaha yose, akavuga Abafilipi isaha yose. Hanyuma abantu bari imbere ye ni ab'inyamirambo. Ibya Korenti na Filipi ni byiza, ariko ntabwo akeneye kumenya arwana n'icyaha ate, akeneye kumenya abigenza ate. So by the end ugasanga umuntu ntacyo amaze, ntacyo azi. ABCD, ABCD wa mugani, ABC y'ubukristu ntabwo ayizi. Icyo nacyo rero twasanze Imana idushoboje muri uyu muryango Bible Communication Center BCC, twafasha abashumba, twafasha itorero ry'Imana tugaha umushumba abakristo batojwe bamufasha imirimo no kumutegurira amaboko tukamutegurira abahungu n'abakobwa bari ready to serve bashaka gukora umurimo w'Imana bashaka guhagarara n'umubyeyi wabo bakakora umurimo bakiruka nka wa mugani nterega n'ubundi nta general rwa intambara arakamandinga ingabo zirwana intambara so ni byiza rero ko izo ngabo zitegurwa zitozwa wa mugari akaba ari mu kwitorero cyo nacyo twasanze ari ubukene bukomeye cyane mu rusengero rw'Imana abantu ugasanga imikurire yabo iri gutya ariko ntacyo bazi ntacyo banasangiye icyo bwari ubukene bwa gatatu ubukene bwa kane se kindi no twasanze itorero ryari kwiye kuba umuryango ariko muri rusange ahenshi ni association ni ASBL ni NGO ugasanga itorero ry'Imana kubera ko ritari umuryango niyo mpamvu y'imiryane myinshi ndetse no gushwanyagura na umunsi kundi kuko mu muryango umushumba cyangwa umuyobozi abaye umubyeyi nyawe igikurikirana iki nuko number one aharanira ineza yabo ashumbye nkuko umubyeyi aharanira ineza y'abana be niko nawe ineza cyangwa se amajyambere y'abashinzwe amuraza inshinga kuko abavuga ati bagenzi banjye bari abana banjye bari abana Imana yampaye bari yanshinzwe ubugingo bwabo batera imbere bate arabasengera arabaheka akabizera bagakorana bakabese umuryango ubwo ndavuga mu ruhande rwa ubwo nakwita umubyeyi ariko no ruhande rw'undi nabwo rw'abana mu rusengero abana bakabona umubyeyi ubari imbere atari nk'ikirura cyangwa se umuntu wo kubarya cyangwa se wa mugani umuntu wo kubambura cyangwa se wa mugani ushaka amaramuko cyangwa se wa mugani umuntu uraho gusa ariko ntacyo bamariye cyangwa se ari umudirekiteri jenerali aho ngaho hari umukamanda gutyo utanga usambwiriza ariko atari umubyeyi ngo abaheke bumve ya tumeze neza turahetswe reka mbereke ese ubundi mu muryango hari umubyeyi utakwishimira ko umwana we atera imbere ese mu muryango hari umubyeyi waba insecure wagira wabura umutekano kuko umwana we yateye imbere tuvuge ko yaguze imodoka yaguze indege yateye imbere si cyo abashaka se avuga ati turi ya mwana n'uwanjye turi ya muhungu n'uwanjye turi ko ateye imbere ese ubundi mu muryango hari umubyeyi utakwishimira kubona iterambere ry'umwana we ese ubundi mu muryango umubyeyi yarya umwana wa mugani yamucamo yamwambura yamugandamiza oya kereka atari umuryango nyamuryango reka rero mu yindi ruhande aho ese umwana nyamwana mu nzu hari ikibazo byamutera ese ateye imbere bamubwiye bati papa wawe ni igitangaza Imana iramukoresha ibitangaza ameze atya ntacyo byamutwara ahubwo yabyishimira ariko tuvuganye turebana amaso ku yandi tukareba uburyo abantu baryana watangara umushumba ari insecure afite umutekano muke ntabwo ari shuwa nimba bigenda nayo umukristo afite umutekano muke pasitori yagura ishati ishati ye baba we aratumaze araturiye wa mugabo araturiye aratumaze ubwo simvuze avuze akamodoka avuze akazu ateye imbere mu buryo bufatika cyangwa se n'ibindi yaba ari kuba yuzuye amavuta y'Imana akoreshwa akavuga ati ahuriya ndetse akoreshwa n'abadayimoni ubwo ni umwana ubwo ni umukristo mu rugo uriho aragira rero on the same time nanone mu rundi ruhande nanone umubyeyi ya umwana we yatera imbere akaba insecure nibwo usanga hari imipanga hari ugucika bice kuko itorero ritari umuryango ariko turashaka ko itorero riba umuryango reka ndangize n'agapoint ka nyuma akavuga ubukene bwa gatanu ubukene bwa gatanu ni uko amasengesho arabuze cyangwa se aragayitse mu cyo twita itorero ry'Imana pe ibintu mbivuze biteye isoni n'ipfunwe uzi iyo umuntu atangiye akirijwe baravuga ngo kanaka asigaye asenga ariko mu by'ukuri wareba amateraniro yacu ntabwo dusenga amateraniro yacu si turaza twumva turaterana tukumva amakuru tukumva amatangazo wenda tukanabyina tukaragira neza ariko gusenga ijambo ryita gusenga nkuko birivuga ngo abakristo ba mbere baharaniraga inyigisho z'intumwa kabiri ubusabane bwabo gatatu gusenga rero twasanze mu nzu y'imana yaba itorero ry'ahantu yaba itorero umubiri wa kristo iri jambo ryitwa gusenga bararikerensheje barariciye bugufi wa mugani bamwe bakumva ko gusenga ari uburangare abandi gusenga ntabwo bingana no kugira sosiyali twagasuye abakene umwanya wo gusura abakene no kujya mu bitaro muraho utakaza ubusa musenga gusa nibutse gusa ko itorero ry'imana ni umuryango w'umwuka kandi umuryango w'umwuka ntiwabeshwaho n'ikindi usibye intwaro z'umwuka kandi izo ntwaro z'umwuka imwe mu y'ingenzi n'amasengesho rero ugasanga nigeze kubwirwa rimwe umuntu arambwira ngo nimba ashaka umuryango wacu ufashwa ugira abaparteneri tuvanemo amasengesho n'ivugabutumwa dushyire kwita ku bapfakazi kwita ku mpfubyi n'ibindi ariko ibyo ni inyongera ntabwo byagasimbuye na niyo magambo intumwa zabwiye abakristo abigishwa b'itorero rya mbere baravuze batyo ese tuzareka tuzajya twese guseriva ku meza dutugaburira amagaburo yo kurya amafunguro gutyo tureke neza dukerense ijambo n'amasengesho kuko tugiye kwibanda ku byo kurya mu yandi magambo ibyo ni byiza niyo mpamvu bajya kuri bariho ariko ntibyasimbura amasengesho nsubiyemo bwa bukene butanu ndangiza icya mbere ubukene bw'uko mu rusengero y'imana mu nzu y'imana yaba itorero ry'ahantu yaba umubiri wa kirisitu hari ukwiyegura imana guke hari ukwitanga guke hari ukwitamba guke bya kabiri amakuru abantu ntibatahana amakuru abantu buri muntu niyamugendaho akora bimwe abandi baragongana nta makuru baherekerana cya gatatu nta nyigisho zoroshye ariko zashyirwa mu bikorwa zifasha umukristo kumenya icyo akora n'uko agikora n'uburyo abana mu murimo bitari ibintu bikomeye cyane ariko byoroshye bituma agira icyo akora umunsi ku wundi cya gatatu ubukene bwa kane itorero risubire kuri bwa bwoko bwa muryango risongere kuba umubiri wa kirisito wongere kuba famili sitaragicenti ni ukuvuga ngo ibe ihuriro hagati y'umubyeyi n'umwana niko bibiri bivuga ngo eliyazaza abanziriza wa munsi w'umwami kandi eliya naza icyo azakora ni iki azahuza imitima y'abana ku babyeyi umutima w'ababyeyi ku bana ngo bitabaye bityo hazabaho kuvumwa kurimbuka urumva ko umurimo wacu nkaba iriya bategura kwereka ko umwami umurimo wacu ugomba kuba abahuza umutima y'abana ku babyeyi bagiye ku bana itorero rigomba kuba umuryango nta wundi muti cya nyuma amasengesho asubire mu mwanya wayo nibitaba bityo tuzaba NGO ASBL tuzaba ishyaka rya politiki wa mugari dufite na sitiriti na puranse sosiyali nziza tuzaba twatambikiriye tugakora icyo dukora imana duhana umugisha amen kandi amen thank you.